Yabona ke bafethu.
Yes.
Now. Nege sa wina ubulletin uthe uzosedde sinisigaba. Futhi sina fanele sithathe lo 40k. Yena mase edde sigaba zilo 2.
Hayi wena. Washington
mina.
Yes. Ay. Uvele ngikhumbule msukwane sishukumisa suqala lo mhlobo injibi khomphotha kanye kwesibili ihambe ngeqondo
yewana manje
ewana blaka blaka sithola khona thukhona sifela lenkhona sithola sma athetha sma rephela sisebenza nokukhona igapa deal vele umagadla angalindelwe igapa deal abakhakheke bakuvimbele dala sma thintitha namagroup abo sotifitha blaka kuzodikisa sise rafi kingile neyimfiso ipari noma ungazizwa kanjani fike mperform ebhesensi angibuye ngizojwayela kabi ngizenza iy'nkinga fuck it ngizolokhu endivunywa abangani thina solumele idubane noma senibheda kanjani dala sigudla le ndlela sidinge nokuthiwa siyimendlela ithina amakhuka kule strati sidakwa silikhaba ibhodlela thina sifika fast siyagotshela sirepha besifotshela bangathwanta sisale
besinyundela ngobidubane sayikhuphule ebhari sayinukule sekeng le crowdana sijuluke sokwena sinayo ngalokhu isithuza insimbi soyivukuza holding it down namahumusha ngobidubane sayikhuphule ebhari sayinukule sekeng le crowdana sijuluke sokwena sinayo ngalokhu isithuza insimbi soyivukuza
she mabalo abamele idubane nami ngikhona manje ngiyaxakeka mani ngipretenda futhi ningizonda ngeke ngibuke iperformance yakho mingibhora and sekukhale sami isikathulo ngaxwayi uma nginixhoba ngicotshwe ema-high school nasema-college ngijabulela ukuthi niyangisaba ningihlebe emakhoneni ngathi kusile niyokwenza kanti niyoshutha emaboneni senikukhipha nakwi-mike enikukhipha kuma-toilet kodwa bafethu ningikhumbuzelani kudala umuntu esalwela isicotho esaphefoma ngophaka sacela bangirekhodise mahhala babenqaba manje sengibizwa ngemali angithi crown isisekhanda danki muphakamisa nami ibrangi yaqukula wena lade grider hamba la madunusi soze nginyeke bafana bamani ngithunuka suke ngifuna ingane edabu estage mangikhumule
holding it down amahumushe ngobidubane sayikhuphule ebhari sayinukule sekeng le crown dala sijuluke sokwena sinayo ngalokhu isithuza insimbi soyivukuza holding it down amahumushe ngobidubane sayikhuphule ebhari sayinukule sekeng le crown dala sijuluke sokwena sinayo ngalokhu isithuza insimbi soyivukuza
enyoba ningabaqala bayibona bengcona abanye bakhala bebona sironga abanye bafana bagqoka amapedi ngishumake bophe ndukwixeku enyoba nyakazitheku iblack man fasa mateku thina sathapha amacheru brown indini wahlakazixeku
kuthi uzongibamba mina vele ungibambe manje ungalo kuthi intamba masi kade manje ungalo kuthi uzosase esikabhu naso sase manje ungalo kuba unyokana vusikhanda thathu imamba yabo senkhohliwe shiyana ngetebhisi ngiyabo lapho nihlihile nidla insimbi kachebhisi ngiyabo lapho bolisini wena ukhotha usesiskimu naye shwebi masi njenga sishwebi iskimu
obe bisa ngegosa isimthulela isigogo obe bisa ngegosta simsabla yosigoga ayina yisirimponsishe sifunda ukumilipopo nayi Sichiliso sika ngisupopo phena sita ku 7 nabafana basatepen ningesa 1 by 1 mansaka gesanba 7 hey musi sutabeka fenda nawe kutsane musi sutabeka sasipeni nabubale
holding it down amahumusha ngobidubane sayikhuphule ebhari sayinukule sekeng le crown dala sijuluke sokwena sinayo ngalokhu isithuza insimbi soyivukuza holding it down amahumusha ngobidubane sayikhuphule ebhari sayinukule Holding it down, I'm a homo. Go be to Banes, I could pull. A parasite, you won't. Second, the crown, Dallas, you know. So when the smile, I love the soul.